nina wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska bro amejituma ako kazini anaisaka but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha boy akisi Kenya kuna content na shindwa dunge chengani.
Welcome back to the Real Nonsense K. So hapa leo tuko na Solingori yenye tumeshinda tukijulizana hapa lakini hatujikani ukweli. So wale magalde mko comments, hebu jaribuni kutombekani ukweli. So me have a question. Ati nasikia kuna magalde kama medai boy na boy akudai. So, kuna kitu nye dema neza do, paka uboe nge box.
Kamote.
Nesti. Yeah. Wacha ni kuambie sasa. Kia nani? Sasa. Don't go class. So, Nick, there was this shori. Asai. Yeah. Okay, wow. Anyway, don't worry.
It's okay.
Tunatumia
ulimi.
Alafu unajua ni ajo kusema asai nini. Na kurelate na waluo, so unajua kuna pesa.
So,
so unajua kuna pesa.
I just tell us. Sorry, boss.
Pesa utas.
Anyway, nishisikia demo ashaisema ati kuna boy zako anamdai. So Kenya lidu, alichukua picha yake, akachukua picha galdem, yo boys, akaweka kwa pad yake. So u demo kinyesha, ameka sasa pad na picha yo boys na halafu anaivalisha sasa. Saki ivalisha, yo damu yake yenye inatoka hapo inamaanisha ni kama ni sacrifice or something. So inapata u boys anadedeo manzi. Na ni true story.
Alimfunga.
So mtu
kwa kokoni.
Unapata magalde msikuizi manzi wanatumia witchcraft ndio wapate boys mwenyewe anadai lakini ule boys amdai.
Kweli.
Unapata?
Shit's not happen.
Shit's not happen.
Imekuwa tegi happen for a while. Si hata saa hii.
Sindio? Unaingia kwa mabest hivi mademu. Unakaa tu hivi. Dema na kunoki pale. Umechapa gilbi yako pale Joe Bruno na vitu zingela kupanulia TV kidogo bro na tese.
Chubui.
Si umetekwa pia
wewe. Pale unadrama. Sasa wanasema ni mamdenge wanafanya lakini hata maboys pia.
Kweli pia maboy
ana high school watu akimaliza shule. Watu walikuwa wanasema mimi nikitoka kuna mali inapitia. Kuna mshi fulani lazima nitamteka. So hadi maboys pia.
Kweli.
Watu mali ya kwenda ku.
Unajua bro hapa logic ni boy akikufia dem. Iko sawa. Unaona? Lakini sasa ni deal akikukufia. Yaani lazima akupate.
Na wewe mdai.
Kamote inatembea hapa.
Juma boy hapa nje, boy dema kuguza hata hivi shingo tu. Box nani? Atonga nani?
Si wote.
No sasa unajua tunaongelea percentage. 70% ya machali bora tu ameona.
Yaani
dema mekafiti ataingia box. 30% wako na test ya mimi spendangi udem thick, spendangi udem slim, spendangi mlight, spendangi mdark. Au 30% ni wale wako na test. Lakini 70, mbogi, inabebwa kubebwa. That's why watu wakuwekiwa mamchele, kwa jegi, kwa shingo. That's why hao uchoto wa wote. Juu, wacha lia kwa club anaona, manze nimesuguliwa lakini ajakaa poa lakini inaweza kula. Si anaingia nayo. Sasa sivyo ndio alitokwa keja.
Funny thing. Shecheki meme flani inasema ati ase wa mchele wanakuwekea mchele kwa tits. Alafu sasa wewe uko maji wanakuoneshaniaje? Ebu nyonya.
Suck the chiri.
Ona laba vitu zako.
Suck the chiri.
Hata
ufiki kwa nipple, unafukatu hapa kwa bridge.
Bushaenda.
Oto ujini nili hapen. Unamuka kwa kejo kuna curtain peke. Kijokes.
Ona kikwachia curtain na kurumia.
Amekurumia sana. Curtain ni venye tu ataki kuanika juu amekuacha na boxer kwa floor. Ataki uonekane ulikuwa tu na boxer peke. Anakuwa na huruma tu.
Atati ndio cha nikome mimi nishike wa mchele manze. Nishike wa mchele nilikuwa ngai.
Ilikuwa bishori ama.
Sasa sijui liko nini. Mbona nika kwa drink yangu manze.
Mbona inakuwa easy?
Ilikuwa basmat.
Mbona inakuwa easy kwa mademu ku resist maboy but maboy ku resist mademu inakuwa si rahisi.
Jua nini juu uona day nyap. So dema anaweza ku acha nikwambie dema
manipulate.
Acha nikwambie dema kikwambia sahi sikupei. Aizi kupea.
Wewe
utakubali. The reason as to why juu madem at some point kuna mali wa unyesha. Unanipata? So wezi dishi demo nyananyesha. Okay, kaa hata kama utadishi.
Haitakuwa.
Lakini not hiyo ni kama some percentage of men. Unapata? So women have control na men. Mwanamke anaweza kucontrol. But now, vile Kiba anakuambia gani aje, don't be drive with your dick.
Don't be driven by your dick.
Don't.
Usikuwa pioni.
Usikuwa pionist.
Lakini sasa shido najua men are visual beings. So, sisi bora tumeona, tutadai. Mademo ufikiria wanakonga na emotion, umsi hata sijamjua vizuri, hata sijui venye na feel juu yangu, so siwezi mpea. Chali tu ni hiyo bunda.
Lakini Dango na cheki hapa swali ni, kwa nini Dave? Dave akitaka boy, lazima afanye kitu. Unaona?
Siju
boys wanakuwa very vulnerable.
Yes.
But not all men.
Atu, the point is,
reason,
majority 100% ni majority.
Tukiangalia reasons zenye zinaweza vutia Dave kwa boy. Kitu moja ni nini? Ile
bei.
Pesa.
Ni pesa.
Ayo.
Pesa na sura. Pesa na sura.
Nini ngine?
Asiye sura. Pesa na stick, bro. Pesa na stick before ata sura.
Okay.
Juku na mademu anageri tapa na watu wenye ana sura. Lakini anakwambia, ni jumanze inafikanga kwa tumbo. Ivo tu, hiyo imetosha.
So, generally.
Nama mwingine anataka tu pesa.
Generally, kenye tunajaribu kusema mademu anakwanga mo optimistic. So, kitu ya kwanza, atangalia ni duu. Kitu ya pili, atangalia huu ni nani. Pengine akona ile.
Angalia, wanangalia kitu ya kwanza. Can you satisfy me in bed? Number one. You're number one. Hata si pesa langa.
Before ta pesa.
Hey,
juu anaweza kuwa na do.
Na bado anacheza na village man. Hey. Na village man.
Ana cheki. Hey. Uko na pesa na bibi yako na kucheza na mse wa pool. Unadhani mbona anacheza na
mse wa pool? Anakatakata.
Ni juu ya stick. So anaanza na stick kwanza. Tena anaenda do.
Alafu kumbuke. Kama unakuliwa dimi yako na mse wa shamba boy ama pengine mse wa pool. Ujalalisha.
Pia unakulana. Unakulana.
Unakulana kwako.
Juu
ya pesa. So the main thing is money.
Aya. So pia wewe si unamcheza. Kwani anakucheza kwa nini? Juu shinangi huko. So unamdanganya umeenda business trip. Unamdanganya huko job. Pia unadinyana huko inje.
So tuangalie vitu zenye zinaweza vutia dem kwa boy.
Aya.
Kitu ya kwanza ni do.
Ngoja. Stick. Tena pesa. Ni stick tena pesa.
So you have to be good in bed.
Usiwe lalisha.
So the second major thing is money.
Pesa ni important sana.
Ya tatu.
ETC.
Hizo ni ETC.
So dema kikutaka.
Ya tatu acha
personality. Amekukufia.
Ah, mimi akitaka. Mimi ni personality.
Check. When you have good dick and you have money. So you can provide each and every ETC.
Hizo zinyo ETC utasort.
As long as give me good
time. Kama neza
nikia name. Na kama mimi simtaki sasa.
Kama
unataka nifanye vitu zingine.
Sasa si ndio kwa sababu anafanya hivyo jo mtaki. Jo anashindwa uchali na venye tumewazo ya wakiona mwili tu anataka. Mbona anitaki? Jo ajani explainia.
Sivo.
Kama utena ingililia hapo.
You as a man, you have your type. So hata kama huyu ananipa kila kitu, but this sure is not my type. Ama she's not my type. You get? So because she's not my type, I won't give her attention.
Yeah.
Do maybe she's dark and me I want a light skin show.
Yeah,
or maybe she's light skin and me I want a dark skin show.
Yeah, yeah.
But because ni attracted Jueju, she's giving me good sex and she's giving me money.
She's giving me
so
something.
I'll be there because of one of those. But I'm not even attracted because that is Jueju.
Yeah, easy tape yangu. Hapa tu ni for a guy bora amebasta.
Na mbona basi dem aende boy kamuti? Na kona ile opportunity.
Sio ni anajua anataka kufunga juu ashaona potential kwako.
Ashaona potential.
Yeye ajali juu yawe kenye huko na. Yeye ajali juu ya kenye utamfanyia ni kenye nono utafanya huko mbele. Anaona umsa kwa karibu kwa mwaka. Kwanza kuna do hapa nikipata ball mtoto wangu wako sawa, familia yangu iko sawa.
Women are very smart.
Women wanaonanga. That's what tulikuwa tunaambiwa mademo na kuanga 5 years ahead of us mentally. Jua wana kuanga like cheki. Najua sayo umesota lakini
kuna time flani.
Manze mimi naona ukiomoka. So ndavumilie broke dick for now. Ndavumilie broke dick for now but najutomea utomoka mahali. Machali ni ukiwa na do ndio mademo atakuja. Mademo anaionanga.
Wewe unakaa uko na body count mingi sana.
Acha na story ya body count. Ukianza story ya body count achana. Moving on.
Yeah.
Ni knowledge.
Ni story ya dick na pesa. Say pesa inakuja before dick. Do you know msichana? Unao yo msichana.
Bila pesa
msichana shamba boy atakula bibi yako kama ako na good dick. Lakini bibi yako hatawahi kukuonyesha madharau mbele wewe shamba boy kwa
sababu of course.
Atakuwa analala kwako, shopping utakuwa unamfanyia, utakuwa unalipa watoto wake fees, lakini atakuwa na jamazi ukikuwa na mabiki. Unaona shamba boy, hata bibi akikuwa na wanaume wengine, sisi yako na wewe tayari. Shamba boy atajamaza. Atakata fence kule mdenge.
Sikiza. Hebu imagine, ushamba boy wa moke na ako na koko ile ile keje ule ule garden flani.
But in reality wewe usha omoka juu ya huyo shamba boy. In reality ndo akwe bibi yako alafu akucheza na huyo shamba boy.
Get point yako.
Tari huko na hiyo do. Shamba boy ni omoke kushinda. Ndio bibi akuache kabisa kuonyesha madharau mbele.
Yaani ukitaka unaweza hapa na bibi yako na shamba boy atakufanya.
Shamba boy utamfuta. Atakula shamba boy mwingine lakini huyo utamfuta.
Acha tulete point yake in modern terms. Aya, tuyeke in this. Side guy ama side chick. Awezangi kuongea. Bibi ya nizongelesha side chick ama side guy. Bwana nizongelesha side guy vinyo atataka. Side guy hezi ongea shit. Jua na jua ni aji.
Ameekwa.
Mi, new dame ndiyo. Ame nisupport. No dame ame supportiwa na mtu wake.
Na mtu wake.
So, uyo hezi jibu. Uyu, tuseme nini, dame wenye amekachali. Yeye ataongea. Yeye atamwambia ni
aje.
Uko wapi? Kuja hapa na tatu. Yendo alpha male. The same way dem mwenye ako na bwana kwa hawa na kuliwa na waka, yeye ndio ataambia huo waka ni aje. Mimi nataka stick sahi.
Na kuje sahi sahi.
Chali huo waka hizi mwambia ni aje. Atuko na bwana wako hapo kuja hapa na
kugeri.
Huko nyuma kwa isikio. Hizi bullshit ka hiyo. Hey, exactly. Yeah, yeah. So naelewa point yake in that fact. But hizo nini mbili zupelekana hivi. Pesa na sex zuarakisha na hivi.
Yeni ukweli.
Zupelekana hivi. Juu, sponyo anatafta nini? Anatafta dem young, juu manze. Wifi manze amelalisha. Ataki kunipatia venya alikuwa ananipatia tukiwa. So dem young.
Lakini like wifi anapea.
Anapatia youngin. Juu, ule youngin anapigisha vizuri kuliko huu mzae. Juu mzae amezeeka.
Anenda kibisi.
Mzae zipigisha roundi sita. Ule yangi nanapigisha mbaka nguare. Ay, the same way, mzae ya kilala anajua, kale kadem flani ka South B, katani ride mbaka asubuhi, ata nikikambia ni aje enye imelala, akatani amsha. Bibi yake atafanya hiyo shit. Bibi yake akisha uo kisha mwage we dozion shida yako. Mi kesho ndaenda kule shamba boy. Hiyo story inaisha ipo. So ina vary.
So nakisema tu wanawake ndio control men.
Pussy is
women,
power.
Women control men.
Pussy is power.
Pussy is power.
Kwani Eve, kwani Adam alikula nini kwa nini? Angekuwa kule, ako akule.
Usha imagine wao bila wanawake bro mali tungekuwa.
Ingekuwa tough bro.
Hata sasa pengine tungekuwa idiot tukikula tu matunda.
Tungekuwa tunakula matunda lakini unasema tungekuwa tuna Gary. So tungekuwa tunakula wanyama.
Hata si hivyo. Unajua chikigile design yao. Sasa zingine unaweza pata do. Uone, fuck, nikikuona hido, I'll spend it on women, ama I'll spend it on who. So, who's more trustable? I'll trust my wife, ama I'll trust my shorty. So, utamsukumia kadu, mwambie ni aje we check in yake hido, we fanya hii na hii na hii na hii.
Lakini bado utaenda kwa maboys.
Utaenda kwa maboys, lakini no problem.
Utaeka yote.
Utaeka yote kwa maboys.
Utachoma yote.
Utasukuma pale kwanza kwa mama kiasi, mwambie ni aje check ibu ni yake hii. Juu anajua kuicontrol more than a man. Yeah,
lakini unajua it depend. Utatuma kwa mama ama utatuma kwa mama yako.
Kweli. So
nategemea.
Between your bitch and your mother, who will you trust?
Venye wewe unajua manzi yako atacontrol do vizuri kuliko mamako. Kama mamako alikuwa inaitwaje amefanya accounting na bibi yako amefanya modeling, utapea nani? So utapatia madha yako ama utapatia demu yako?
Sasa check it.
So unaona ina depend.
Acha nikupe example. Kama sina madha.
Haya, kama una madha itabidi umepatia
nani?
Wifi. Unless
kwa sababu unana madha piga.
Unasikia? Juu unless kuna shosho yako, kuna anti yako mwenye alikulea. Juu lilelewa na mtu.
Acha nikwambie kitu.
So lazima itaget deeper than that. Unajua
nakwambia gani aje, family fucks.
Of course, it will fuck you up.
More than even your friend who will fuck you.
Yeah, I know. But this is not your friend, this is your cup. Huu ni bibi yako ama manzi yako. So, uko sure yeye ate control vizuri. Umeona venye ameweza ku control, cause unless mmefika mali na yeye, yeye alitoka bed sitter, umetoka bed sitter, sahi mko kwa two bedroom, mmebai gari pamoja, unless ni that type of chick. Kama ni dem mwenyewe mlipatana naye kwa club, anajua matuku kutoanisha, unaona huyo wezi mbea.
Hey,
exactly.
That's
so,
what I'm saying.
It depends on situation.
You trust your shori ama you trust your wife.
Nah, yeah.
Hey, but now.
You have to choose, bro.
But now don't be a puny.
Hey, don't be a puny.
Usioneshe ati wife yako kila pesa yenye uko nayo.
Hey, mbona na mwone.
Ficha ingine kidogo
hivi. Hey,
bana. Mpe kitu kama 80%. Hey.
Hiyo mbao itakusaidia.
Hiyo 20% uwezi
jo. Mbao ni a loft. Mbao ni a loft mahali.
Haikutoka 80%. Haikutoka 80%.
Hey, alafu.
Ama kutoka 100%. Utabaki zuri.
Unataka kutafuta madhako.
Lakini obvious. Kama uko na wife. Uwezi patia side chick do. Uwezi. Yaitu mpatia kweke. Unaelewa.
Hauta acha kweke lakini. Utampatia ile haa. Ajibambe tile au mpatia kweke ile niaje nataka
it's mwere. Like a bait, you're just trying to keep her around.
Hizi tu ni ma hizi ni ma
juko na benefits unapata
na venye unapatia makuku mahindi hizi tu ni za chukua tu at least ujue
so hiyo kuku ina jonga food inakwanga
food inakwanga na hapa isijaribu kuenda huko ni ba ikwange tu hapa.
Lakini a lot of women wanatumia ngamanze, a lot of witchcraft manze kwa mimi.
Ah, okay. Witchcraft to men. Mimi sijaona kitu kama hiyo.
Mimi
sijaona boya ameshikiwa jujuna.
Acha nikwambie.
Kani watu kaliwachapo aje?
Acha nikwambie kuna another situation. Kuna dem ashefanyaje? Ashekata damu yake. Aka unaona zile masuits flani za bobobs zilikuwa zinafungwa ngei.
Acha
jo. Na TSL. TSL.
Anashika damu yake. Ana kwa sweetie alafu anaifunga.
Alafu
anaenda anapea boys anamwambia niaje.
Shika sweetie.
Hey, kula sweetie manzi my love. My one and only. Hey, wewe ukiambia hivyo na boys manzi, come with this motherfucker anakufunga. Akikufunga nishesikia story, nishashefanywa hivyo. Boys ako na the you girl demas ile kabisa. Lakini the moment alikuleo sweetie. Unasikia manze ati hey babe.
Kwanza yoka motina kwa kemetoka huko kwa binadamu ko.
Wada. Ay bro, mimi metoka Kiambu bana. Kiambu kuna uchawi.
Ay, wacha bana. Uwe
wasionge. Kiambu kuna uchawi bro. Kiambu kuna
uchawi.
Kiambu gani?
Kiambu wanadanga nyanga wa zumbwa.
Kiambu gani? Na ujue Kiambu yangu kwanza ni
ashusha.
Lakini acha nikwambie.
Mimi mezaliwa Embakasi. Unless kuna watu wanarogana Embakasi.
Lakini acha nikwambie. Lakini wakikuyu.
Wananga uchawi. Sisi tunawananga. Sikia wakikuyu wanuwananga jua land. Nii nakuanga mada ya.
Ni wajanja ile design ya. Kwa ni wasiwengi nyo anapenaga mchele ni kina nani. Sini wakikui.
But tunongelea story uchawi. Wakikui wana uchawi. Hey. Ushisikia mrogi mkikui ama mchawi. Enda Kisii, enda Ukambani, enda Coast.
Tizia.
Wakikui wana hiyo shit.
Mtu mwenye na kwekea hiyo pill. That pill.
Yes, unanao ni mjanja.
Mtu mwenye na kwekea mchele kwa pombe. Huyo ni mchawi.
Si mchawi.
Si yako.
Huo tu ni mtu akomboka. Huo akwa pale anataka ndo.
Okay, siwezi sema ni uchawi juu.
Eh, juu si uchawi.
Ni kama
mtu anakuwa mali amekupatia upeane sacrifice amekwambia ukuje unyonyonyo. Wewe si ni wewe nini yako last yako si ndio imefanya ukuje hapo uko udema meiva hizo jegi. So it's your last ndio inakuingiza kwa hiyo ngori. That's why nasemanga mtu yoyote mwenye amekiwa mchele ni alitaka. Yeye ndio aliattractiwa akona. No him. No. Yeye ndio dema aliane ameenda hapo na askia ameingia na desperado mbili. Sikia desperado mbili hiyo ni for so. Wewe nyangao umeingia hapo na red label umeona demu koleka akona desperado mbili. Pelekea ule desperado zingine nne. Anakuangalia unamuita. Last ndio inauanga wanaume. That's why Solomon wao watu wote.
Unapata kumbe mwenye unamwambia peleke ule nne, peleke ule gilbi.
Pio wako kwa mboka.
Kumbe uyo ni mwenye na kuosha.
Uyo ndo
na kuse. So anuna fuck. Ule hako na pesa. So anajua fuck. Asha ni notice.
All this enye tunasema hapa. Inakuja to a point that. Ati ule bibi mwenye umeoa. Ako pale kwa sababu ya kitu enye aliona.
Kuna kitu aliona of course. Kuna kitu aliona
kwa. Na ako pale ya kuoshe. Sini kukuosha akiba kijipelekea.
No, yake ni tunabaki na wewe.
Yake ni.
Anakuosha kijisasa ako pale tu na wewe lakini anakula tu ako pale tu
but anyway
akiangalia
sio anajua jo anajua potential yako
na hey, yeye anajua huko mbele eh
hey. Unajua wezi nifanye
hey, nini exactly ama exactly.
Wezi fanya mse
watoto waizi lala judge hey.
So women are very smart
yeah,
so
wanajua
wanaangalia gambele before wewe uone so hey. Anaona fuck and show na umse
vile na mse haizi niangusha
so when you're looking for a woman or when you want a woman, what are you supposed to look for?
Brains.
See, haga.
Brains, bro. Hey, haga tumekula mingi. Brains.
Sata haga. Haga una joni aje. Siwe pekeko ndo nona yako na haga.
Watu hey, wengi.
Kuna wanaume wengi
hey, wana
haga.
Hey. So, bro, we are looking alafu, for brains and hey, personality.
Alafu, remember, women are hypergamous.
Yeah.
Nikikwambia yo, tuliongele the last time. Yeah. Hypergamous inamanisha when a woman akipata boys mwenye kuna do mingi kushinda
most successful than
the guy
ata move
ever ata fall
kwa anaweza hata baki na wewe lakini bado wewe jua
bado atakuwa anapeana
kuna mtu atapewa huko nje simple as that
so women are opportunists they only look for opportunities yeah. Where they will
tuneze show tunaweza enda na opportunity too
wenda cheki hebu ingia tu 18 uone magali cheki uone tu mademu wengi hata si 18 nene tu club yote tuta waste ukiangalia mademu wote almost 90% hakuna mwenye amelipa bill kwa hiyo club.
Ay, analipa 90%. Nini? Hii club yenye imefunguliwa juzi, hii club yenye imefunguliwa
90% hakuna mwenye hiyo demo amelipa hiyo amelipa bill. Maybe kama ni so tuseme 10% ni mademo amelipa tu hiyo bill.
Yeah.
Lakini 90% ni either boys alilipa hiyo bill, so ni mademo wamekaa tu, wamekaa wamejibamba. So kwa hiyo nini wanapata eh? Hey,
wanaomoka hapa nje.
Kule alitoa sijui nini ama sijui alifanya nini. Ah. Kidogo kesho unaambiwa gatu. Oh, sijui what's going on?
What's going on? Hey,
at least nimelanga kitu leo.
Leo melanga. True.
So in short, kama dema kutaki, you never know there's a convince akutake, but kama anakutaka yeye mwenyewe atakukonvince hadi umtake.
True. Eh, ukikata, unaweza kata. Dema anaweza kata, lakini
dema anaweza nikata,
wewe ndio mkatae.
Dema hizi kataliwa.
Hizi kataliwa.
She will find all the means ajiingize hapo.
Daughters of Eve.
So that's what we're saying in this topic ya hii nini hii podcast.
Hatuwezi wakata.
Sia taivo. Just know we are smart.
Yeah.
But now because you are smart, so be smarter. Sawa?
Smarter than that.
So that was our episode. So fanyeni aje, ingeni kwa comment section, manze chezeni na ma comments. Mtuambie venye if you are agreeing with this topic or not. This is real nonsense. It's been awesome. So nyi. Ichezeni kaa nyinyi.
It's your boy over.